paquet classique.
Ah, tu nous l'iras, ah, tu nous l'iras, ouais, malin, tu veux les amours.
Ok! Pour va couler, bel homme, ça diamant, t'es assis
Tetuwe sasira
Musango kwa koze boba musajja teri ya kusasira
Tetuwe sasira
Botandi koba lebisi buvyo musajja tomala Omulimu simpale kwambala Mirimu tuko lebisi mane bitagala Echituweweza kwe kwagala
Kutunulida
Olusi neula neza kameza Ntatali musajja tali na kudoba Wena tunulile sawa Yo mwavu no mugaga chakulia soba Enansi ya musaja Iye njigirizo musaja Chava ya chusabo ya cha
Nakoli miramu timwe bamu baja
Wena tunulila Obulumi bu musaja Munsi yo musaja
Tunulila
Ngantandi kantebeleza Obulumi bu mkazi Munsi yo musaja
Tunulila Tunulila Obulumi bwa musajja Tunulila
Olunga ntebeleza Obulumi bwa mukazi munsi yo musajja
Tunulila
Musajja tolina kulwana na mukazi Okumukuma mulimu gwa musajja Basajja batukweka mazima chagali Tukuze batufumbala babwe twajja Omusajja gwanyigirizo musajja Aba manyi nti anyigiriza musajja Nayo musajja bwanyigiriza musajja Abera nyigiriza bantu ba musajja Uwaje tugenda ndaba twabula Yebalensi yalera twabula Musajja tasimu abasima byakola Anayera tapo asigala kola Na bwentyo bwentunulira Obulumi bwo musajja munsi yo musajja
Tunulira
Olunga ntebelezamu Obulumi bwo mukazi munsi yo musajja
Tunulira
Tukugambye bwentunulira Obulumi bwo musajja munsi yo musajja
Tunulira
Olunga ntebeleza Obulumi bwo mukazi munsi yo musajja
Tunulira
Tunulira Tunulira Tunulira Everyday Tunulira Tunulira We malante belezamu Everyday
Ah I've been laughing at myself for a while now A lyrical Adam on a mission
Another deal that